kukuona ungovina uweka uweka kukuona ungochoka
api
super are the best ya military force ya match chichi dono ni vandu tyala balaranda vao boy na kanarini awala pone ya boy endera che one samize chifu boy kuri leweli makangi wa kungero na mabata leo osanileka ukanileka niza sokoneka urepo ya nishini wenza kupera badi che wewe zinimbea mabata leo osanileka ukanileka niza sokoneka urepo ya nishini wenza kupera badi che wewe zinimbea
Kufuna ni za kare na wewe Mkazi oza samarana ni iwe Oza sunga banja langa ni wewe